So famous, Mokasini. You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini.
Superman,
Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Wameze kuniona mina toka kiuni. Na mafrana na majins shusha chini. Leo ni kiutu zima mwendo suit na mokasini. Black tag, sido chini, black loofers za Santoni. Looking so official, I'm na Jordan wala KD. Muni ndani ya suti na ala sendi kwa mbakazi. Suruali menyoka almanusla yunguzwa na pasi. Tunaita black excellent, all my niggas be bossing. Utama suti lazima shingoni unyonge na tie. Nazo nyingi kavijiti naeza nyonga everyday. Extra long tie, bow tie, necktie. Whatever you say, na ina noma kama ukiuliza. Na bay, I got suit like Yongwe, suit by Kenzo. Leo kuna Timberland, Adidas wala Kango. Neighbors wana sifa kiona nimepiga kidingo. Mtana shati kushinda talesa pewa Kongo. Check chini alligators on my feet. Kiofisini sio kisela kila siku. Leo ni mokasini hakuna fila kuna clacks. Bila suit ya uzami, that's the dress code of the night. Mo, you piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini. I'm looking fresh and clean, that's not ego. Learning when we're suits and tie, that's how we go. Smelling Gucci, come on, sweater, man, spicy D.O. Love to Vike, be sure, ni majumba tuxedo. Yeah, ataka ama kitaka mikopo na pata flute. Black switch ni moke na waka mfukoni na vibunda moro tantaka, yeah.
Come again.
Ataka ama kitaka mikopo na pata flute. Black switch ni moke na waka mfukoni na vibunda moro tantaka, yeah. I'm too classic, yeah. Learning when we're mocassin, no fake Nikes, yeah. I know your broke niggas tryna fight me, yeah. Cause hypothetically they don't like me, yeah. But I'm too nice, yeah. See no na yumba baba. I'm the price tag, tailor made. Nillions like we sketch with my iPad. So no na mocha na you evolve. We are we fine. Mocha flanin like you see Paris. Kai fatia Dubai.
You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suit na mokasini, suit na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
So famous,
yellow boy.